Ameriki jamana tigi Joe Biden kera jamana tigi folo ye Ameriki jamana kono mitara Israel ane Arabi Saudi jamana kan. Mimba iraka fo kutere asira uka jiji bansirela jamana ane Arabu jamana uche ye Ameriki fela kudoi. Atama sinfe jamana tigi Biden ye hakilna udi mibe talike bana nyongonya tirisra u Arabi Saudi ti jamana kademe sirafe. Kata taji sugubama mimbi wele kumarshi petroli. Akani lafasali kunafoni di dola temena Washington posuka. Ni gafekele nye kashugika bataki dola teme. Fe mibe talike gelea anike le bambali mbe Israel ani Palestine jamana dunche benkan kuna foni di batakishi masika labo uka nyiningali dobe talike mika ode ka fo kok majuma Iran jamana bena bali wala sa ukaseka mugujugo nabi wele ko army nucléaire soroli bali uka jamana ka Biden ga kuma do fenena ateliara ki dasi taji songo yele nima mina aye wele bila tuko mina dobe se ka fara taji yere la baralika akani tama isin fe tuko mina taji songo bise ka jini